kuponea tundu ya sindano. Nikajua mapenzi sikufo si moyo maidiano. Hivi penzi ndege linapaa, linapaa, tunafika faa. Bila umenifaa minaona raa, na siwezi bila wewe. Kongozi yako laini nichore nembo, mama menichore nembo. Bila umenifaa sio kwa urembo, mama sio kwa urembo. You are the one for me, you my number one. You are the one for me, you my butterfly. You are the one for me, you my number one. You are the one for me, you my only one. Hey, oh na 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 na. Oh, 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 oh. Manafune na uwa shenzi, minunda kuwenza hata kala kama shenzi. Usigariche mapenzi, kala ni pesa hano kazi uzwa chenji. Cho ungalajo na enza visual, na cho umalajo na kupa kicho. Mapenzi ni matamu were vinolo, niricha mino kwako nire vinono. Uwe, uwe, uwe. Hivi penzi ndege linapa, linapa, tunafika faa. Bila umenifaa minaona raa, na siwezi bila wewe. Kongozi yako laini nichore nembo, mama minichore nembo. Bila umenifaa sio kwa urembo, mama sio kwa urembo. You are the one for me, you my number one. You are the one for me, you my butterfly. You are the one for me, you my number one. You are the one for me, you my only one.